J-Dash Music.
Hey,
go between.
Afro, see me like the man, meno.
Kafana kandalama, wafana abawa mela mangala.
They jumped.
Why you wanna tina fiam baku gala? Makuta pinzi monyunyane na Messi chwani chiveleshi ah mwausha makavela.
Nobody's better than us gani ya pen game. I'm hard full ni poto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno ti challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat ni menye majab
Tupac makavela.
Sininga fele munyimbo God for beat 1 million verse bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
Tupac na bala
nishakusha kuwa to hit them up.
Kubalanya Mr. Bini na Dumbi. Nisemu no menyani sameweza na chitumbi. The boy to die wa chitile tu repenti. Haya ni malilo letela ntoni na tenti. Beautiful flow kwa tini kubala dies. You will think I'm game when you are tell my guys. I'm killing it slowly kaili ni nona chongo. One another level collabo wa nona chongo. Watu ni kushipa kumacha kukafipo. Saka diabo kapeza muzimai ayenza tipa. Kweni chokela wa company yokawa. Nindani wele ana mwapo zigolo ya nshawa. Waimba pari deva lipe nice cast na ndalama. They don't care baba fana si wachita inspire. Speak for the ghetto veva mapitamo kwatu. No wonder au kila muli ine Tupac Shakur. Beja po fili voze neni beja po mutima. Peleka po chireleshi ku studio ni ku office. Soma chovestani chila na pali nyenyezi. Ndine typing atundile na barret carpet.
Wafana aba wamela mangala. Why you all at in a via mbakutala? Makuta pinzi munyunyane na Messi chwani chiveleshi. Ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us gani ya pen game. I'm hard full ni poto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno ti challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat ni menye majab
Tupac makavela.
Sininga fele munyimbo God for beat 1 million verse bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
Tupac na bala. Sirelo tambo frisa kutichalo chitifomele. Fire in the booth mulilo ukutonyele. I'm not a pillow sunga pwele chatu unikonele. Ntine karuisha na pisha chakwabo kungisha. That's why nkani ya rap vani itakafundisha. Musafu nikoni pula ndaba na fundisa. Kandete keo nga poko nano sisu nshish. Not beef wela hapa nigango matiabo ntwe. Nangu sina drop ya single mafans sunga ninyonge. Software mutompwe safi cha muzonke. Deni zaka flopo kanya mule mwala onishombe. Bano na chongo muflo uzaluza jo. Osa yeso tomo lazina uzausha wo. Ngena pa mupo easy ya mayo. Ndine number one wea shusha kambenyo.
Wafana aba wamela mangala. Waiwala tina fia mbaku gala. Makuta pinzi munyunyane na Messi chwani chiveleshi. Ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us gani ya pen game. I'm hard full ni poto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno ti challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat ni menye majab
Tupac makavela.
Sininga fele munyimbo God for beat 1 million verse bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
I'm on another level. Tupac na bala.
Hey,
nishakushaku when we hit them up.
Cash level this momo nga chilanga ni mulilo. Ni vampiri wa matiamo kwa tichilanga mulilo. Mwene ni towela monga ni vene kaila. Mabazi alifulu kuchila chimboka hila. Hii ni offense fulu ni kamba chipupa. Malines alifulu monga titenga chitupa. Level inakwela ni bulu zipa chipupa. Ya lame but how come iwe tamu sunka. Kutamanga na neo taya yako inga ponche. Level ni patali ni lusaka tunakonde. Beat your own ways hili beautiful black. Itigani za mpaka bleni kupanga tu makrack. I think super deep ingani gani za kakiola. Ninga kupa epa biti ine olo chena fiola. Nikafuno lele lanvela voice ya Dave. Ati oza ngala less using insta chema yes. Rest in peace teacher ndimwe muna nipunzisa. Panina ngala kochi so ni mawata mangisa. What's hip hop? Answer ni cash level. I want another level sinilangiza na meno. Wafana aba wamela mangala. Why you all at in a via mbakutala? Makuta pinzi munyunyane na Messi chwani chiveleshi. Ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us gani ya pen game. I'm hard full ni poto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno ti challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat ni menye majab
Tupac makavela.
Sininga fele munyimbo God for beat 1 million verse bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
Tupac na bala
nishakusha kuwe nwi. Mwausha makavela.
They jumped the compromise.
Mwausha makavela.
make a bet, make a bet, make a bet, make a bet.